Farmashiyalka waliba iyo kumid eeyna goobo ganacsiga ee sida maalinle ah walangadaan bulshada maadaama lagadaw daawooyinka iyo waliba agab kale ee lin isticmaalo caafimaadka. Magaalada Baydhabo waliba markaasi ka badaayna goobooyinka ganacsiyada yaa salimid ah waliba iyo kumid eeyna farmashiyalka. Farmashiyalka yaa sanadoon waliba markaasi ka badaay in lagada daawooyinka herbalka oo markaasi la isticmaalo geedona markaasi la kasameeyo waxaanas oona isticmaalaan ragii waliba hanraabta. Ana kumid ee farmashiyalka magaalada Baydhabo yaa booqasho ka seedi walibanana waa kuwaray sidaysada iyo angadaan daawooyinka kiimikada leh iyo waliba han herbalka ee geedo markaasi la kasameeyo.
Eedida mahsanta magaca waliba la yiraahdo Maxamed Noor waliba ahaa shaqaalaha kumida farmasiga Altoba Farmasi ee magaalada Baydhabo. Runtii farmasigun walbadan iyo bulshadan hayta adeegyo badan oo shal doogna hayna daawooyin badan oo herbal ah iyo daawooyin badan oo kiimika ah ayaa hayna iyo waxyaalo badan iyo saliidada noocyada shal doog saliidada saytoonka iyo saliidada qumbaga oo kale na hayna. Markaan dad badan aan tihin waxyaalo badan oo daawooyin badan oo hamarlanka baha jari oo hekelku doonada jare ama dad badan oo la dhiibo jare oo qaab online ah la gadaa jare yaa tagayke Ilaahay mahadis Baydhabo si fudud ka helaayeen bulshada iyo maarneed ee war badan diyaarad lan beeslan hoogaadna baawar la ah walaal alaab tirsiin ku dhuntii lan erna iyo si fudud Baydhaban kooyan aan gaadayaan daawooyin ku nahayna waliba kumid ee hoobowna heer balka kin ku bilaawna daawooyinka baabursiirka oo kale sida maarna homicide daawada soo yeed aragayta iyo daawadan oo bilakis erayaan oo shirkadda Himalaya hasameeyti yahayna saas oo kale daawooyin oo infection kale isticmaalo oo forte iyo nahayna sidoo kale saas oo kale malabyada oo magalka oo yoon qaybo badan leeyahayna oo Turkiga hasari iyo qaar oo Yemen ah han oo Turkiga hasari waliba kumid ah daawadan aad aragay tookii 7 ka iyo maacuun oo eed iyo lan isticmaalo yahayna
oo malab leeyo
iyo malab leeyo ah malab leeyo aad aragay tabo waliba hayna malabkaas oo aad aragay Rafiiq Sawjeen oo aad aragay qad kale ka heesiyay kaasayna hayna saasato wali hayna hayn sheegada daawooyin badan oo magalka isticmaalayaan oo kiimikana hayna oo la marsado hayna sida ma arnaa titan gelkaas oo kale iyo daawadan oo largo kinka size eraayaan oo ee yaan cream ay oo la marsado yahayna saasato wali bahayna yana to kala oo deadly shark eraayaan yana la marsado oo delay gelo ee diidan failay vitamin A tali oo vitamin E saasato wali bahayna chocolateoyin badan oo meelkan failay yana hayna markan farmasigoon waliba waa bulsho waxyaalo badan oo bulshadan baahanayeen yeesheenti daawooyinka kalena oo kiimikada nahayna haday sharabnaga taa daawooyinka kalenaga taa markan waliba waa bulshada Baydhabo dhamaan bulshada waliba aan sheegay inii ogaadan inii walaaliyo meel kale ku doonada jiray magaalada Leesheeni
horta in badan horta daawo waliba waa soo jaano muhiimno madam walaay waliba qofku oo booleer jiray dareemo mise xaaladda caafimaadku isku toor gabi walba bedelan oo qofku waliba hal kulmo meelan kuriito qofkan rooro waliba mugaayme waliba meel uu daawo ku helayaan roore isbitaalada ku kooga gudub isbitaaladeena walaay daawooyin uu sanbaahin oo meel ku hel meel ku ka filinyin oo meel ah qoyan meel lamaado rooro waliba farmashiyalku markan ada abaarlay jirtiya iyo aaran la jiraa December horta lanka oo baajirada mukumaar mantis farmasi koy dad alxamdulillaah walay boodan la ilaay barwaaga nin kale nin ziyade la ilaay ma walay baad suuq isku feelay walay san badan daawooyinkaas la heysayo meelo badan ka jiraan argaan in dadkeen walay boolaayo argaan lay walay booyada dad la urshurmaa markan daawooyinka hadda in badan hadda internetada in ka jiraan qaarna hayna qaarna waa buuniba isku dhaafniba caafimaad ahaan baan in fayl ahayn hadan daawooyinka normalka ah oo hadda dadka baahiyino iyo waliba yaan badan daawooyinka kala ku yirin iyadan ku yirin.